Landmark Studios.
Kuna wale waliodhania kwamba mziki tulia wacha sina kama tulia wacha basi tumeyarudia. Hiko ndani ya damu twatangaza sima tamu. Kama kawaida mziki wetu ukiimba ni mafans kurudia. Tuja change mind bado sima soja in the army of the Lord that operation is enough. Tushikane tu pamoja ndugu mmoja tu pamoja na tuimbe kama choir.
Zamani kama mzito rafu kwa injili ana mizani. SK Blue Jimmy Gate wako ndani kambi kubwa kekru for gospel mashinani. Crossover 101 tukuza nao jamaneni. Gospel ina bamba ringtone niseme nini. Holy Battalion Mr. T DJ Phil tunawafil. DJ Kroba DJ Mo manze give them some more. Johnny Celeb Soxy nipe mix kwenye Foxy. Wacha ngoma itambe hii ni Gospel Republic.
Mwepukane tuna bivu chuki pia tuna wivu mutakuja kula mbivu. Yule jemedar lazima tawajal. Wenye kuwacheka watakuja pendelea kuona muki endelea mpaka watatembelea. Walicheka mamba kabla wajavuka muto. Weshukuru tu kwa nimu kwani lile chungwa yaya. Tulichokitaka si tulishakipata. Asante Maulana mfanya tumekubalika toka ghetto. Mta wetu wa manya hama tuseme ni hadi kule nyika bado tumekubalika.
Gospel DJ Tismo na ma presenters wote mmefanya gospel music imefika mashinani. Charlie D Rami John the producer. Kambi kubwa A254 music. Kambi kubwa Landmark Studios.